Ezekiel 5:1. Wena ndodana yomuntu zithathele inkemba ebukhali, uzithathele yona njengempuco yomgundi, uyihambise ekhanda lakho nasesilevini sakho, uzithathele isilinganiso sokulinganisa, wahlukanise izinwele. Verse 2. Ingxenye yesithathu yakuyishisa ngomlilo phakathi komuzi. Sesiphelile izinsuku zokuvinjezelwa, uthathe enye ingxenye yesithathu ugalele ngenkemba nxa zonke zayo, nenye ingxenye yesithathu ihlakaze emoyeni, ngihoshe inkemba emva kwazo. Verse 3. Uyakuthatha khona ezingcosana, uzibophele emphethweni yengubo yakho. Verse 4. Futhi kuzona uyakuthatha uziphonse phakathi komlilo, uzishise ngomlilo. Kuyakuvela lapho umlilo ungene endlini yonke yakwa-Israyeli. Verse 5. Isho kanje inkosi uJehova ithi, lokhu kuyiJerusalema, ngilibekile phakathi kwezizwe namazwe ayalihaqa. Verse 6. Uhlubukile izahlulelo zami ngokwenza okubi kunezizwe, nezimiso zami kunamazwe alihaqayo, ngokuba balahlile izahlulelo zami nezimiso zami abahambanga ngazo. Verse 7. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba nibanga umsindo kunezizwe ezinihaqayo, ningahambi ngezimiso zami, ningazigcinanga izahlulelo zami, ningenzanga ngemithetho yezizwe ezinihaqayo. Verse 8. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka mina, yebo mina ngimelene nawe, ngiyakwenza izahlulelo phakathi kwakho emehlweni ezizwe. Verse 9. Ngiyakwenza kuwe lokho engingazange ngikwenze, nengingasayukwenza okunjengakho ngenxa zozonke ezinengiso zakho. Verse 10. Ngalokho oyise bayakudla abantwana babo phakathi kwakho, abantwana badle oyise, ngenze zahlulelo phakathi kwakho, ngihlakaze kuyo yonke imiboya yonke insali yakho. Verse 11. Ngalokho kuphila kwami, isho inkosi uJehova, ngokuba uyingcolisile indlu yami engcwele ngakho konke okuzondekayo kwakho, nangazo zonke izinengiso zakho, ngalokho ngiyakukunciphisa impela, iso lami lingakhawukeli, ngingabi nabubele. Verse 12. Ingxenye yesithathu yakho iyakufa ngesifo, baphele nangendlala phakathi kwakho. Ingxenye yesithathu iyakuwa ngenkemba nxa zonke zakho. Nengxenye yesithathu iyakuhlakazwa kuyo yonke imiboya, ngihoshe inkemba emva kwabo. Verse 13. Isiyakuphela intukuthelo yami, nganelise ukufutheka kwami ngabo, ngiduduzeke, bayakwazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile ngomhawu wami, lapho sengifezile ukufutheka kwami ngabo. Verse 14. Ngiyakwenza ube incithakalo nehlazo phakathi kwezizwe ezikuhaqayo emehlweni abo bonke abadlulayo. Verse 15. Kuyakuba yihlazo nesaga nesifundiso nesimangaliso kuzo izizwe ezikhaqayo, lapho ngenza izahlulelo phakathi kwakho ngentukuthelo nangokufutheka nangezijeziso ezifuthayo, mina Jehova ngikhulumile. Verse 16. Lapho ngithumela kini imicibisho lemibi yendlala eyakuba ngokuchitheka kwabo, engiyakuyithuma ukunichitha, ngiyakukhulisa indlala phezu kwenu, ngaphule uzime lwenu lwesinkwa. Verse 17. Ngithumele kini indlala nezilwane ezimbi, zikwaphuce abantwana, kudlule phezu kwakho isifo negazi, ngehlisele inkemba phezu kwakho, mina Jehova ngikhulumile. Verse